mwingine wakukulinganisha nae sitakufanya kiachana nawe sikuzaliwa na wewe sa nyingine na misutana ucheshi wako nyuma ya speaker ile midundo yako bora ni kwache upite kama upepo au kama walimopita wenzako kiwasa just to leave your cool.
Wakaenda
ukujali maumivu makali utakayonipa
wakaenda
nasema ko sitaki tena ngongo ngongo mlangoni kwangu ngongo 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 ngongo
wakaenda
ikiwa such is the leave your kupenda
wakaenda
ukujali maumivu makali utakayonipa
wakaenda
nasema ko sitaki tena ngongo ngongo mlangoni kwangu ngongo 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 nishazoea kulala na mpenzi kwa mkamdomo wansi havinitishi tishi havini baba ishi eh. Wanakufa watu nazika tunasahau wani nani uyendesha kili yangu hakuna ulichosahau kwangu songezi sipunguzi mikuwa kusio kitu sina haraka ya kutafuta mwingine wakukulinganisha nae sitakufa nikiachana nawe sikuzaliwa na wewe sina kinyongo sikudai figo baby you better go sitafungua milango kibisha hodi go 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 oh 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 upite kama upepo au kama walivyopita wenzako kiwaza just to leave your kupenda
wakaenda
ukujali maumivu makali utakayonipa
wakaenda
nasema ko sitaki tena ngongo ngongo mlangoni kwangu ngongo 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 ngongo
wakaenda
kiwaza just to leave your kupenda
wakaenda
ukujali maumivu makali utakayonipa
wakaenda
nasema ko sitaki tena ngongo ngongo mlangoni kwangu ngongo ngongo.